day pass. You know me, I the girl breakfast.
Kuru beans.
King Fizzo on the beat.
Mizuka vili nafa Mkata kipinduka na shuka na chuchuma Na mpakata vile pupo na shtuka Mini mangaski za tuka ngabafo Tuyusha kusho Vilo mumbika mangopo angabako Wengi ni waraisi mitaro za kariyako Masponyo na bitambi utadhani ni kwa shako Na roll tofauti Soul na sauti Ni kama tarumbeta kwa doba za fila kuti Motuti wanizuzua Figa ya kukifua Jinsu na vonengua kishua mkushu na jua
Songesha, songesha, ilo wezere
Napendaga ukipinda mugongo Kinyuma nyuma kitazama ilo ungo Ipahadi minaponga kimongo Kimongo, kimongo
Walai girl you are so nice Today minawe all night Macho kodo mwenye utafurai Kama popo
Girl I
Kishika nasikia yes Goku ankubalika na figa vera sidika Kitimba bigi meshiba imejipa nasikia yes Rampa pa pam pam Nyam niki cham cham Apa kuwaribu nasema je baby wagwa Mook tiki tiki tuji nice tuki jam down Zone siririke tuki vibe by the sundown I love how you do it Nivelo natingisha Kichwe natokwa na meshipa Mastingo za mabombe na audio na shikanisha Unazitoko kika